umangibhekisa amehlo wami phezulu ulapho usizo lwami yavela khona.
Hey.
Ula pussy don't let me over the corner.